Don min ye don kɛrɛnkɛrɛnnenw ye cɛboya sugandiliw la politikikuluw fɛ latɛmɛliw bɛ sen na sigida caman kɔnɔ an bɛ waati min na i ko bi a bɛ Donald Trump ka fanga jira a ka politikikulu Parti Républicain kan Caroline du Nord, Oregon, Kentucky ani Idaho maraw cɛbaw bɛ wasabulon kongrɛ ka ɲɔgɔndankulu kɔnɔna na u ka politikijɛkuluw tɔgɔ la novanburukalo nata la nka ɲɛ bilalen bɛ yɔrɔ min yɛrɛ t'a la an bɛ don min na i ko sisan o ye sena wasabulon ka ɲɔgɔndankulu ye min bɛ sena Pennsylvania mara la Républicains ka nin cɛbɔ sugandili kɛra Iko gagne bagantanya na politikiba David McCormick ani chirurgien ne Trump kelemeka aduguma tinti Mehmet Oz chela ngala magabade dona Pennsylvania nyondaula ni watin laban nuna ka sababu ke musubo kati Barnett ka sansoroni telimani afade cheboton nun bela jelenka emunu beka ngana fulu babo kadu uka yereko fo dafe Oz na sugandira kala tan nuna benake slame senateur foloi akelemeki inyeshi madam Barnett ka kan koro do kan munu temena bololo siraw fe samba fla ani tani duru wakati la min konna na madame Bernet de la kinyike islamaya ani lutika jamaw ni nongela la sira gelen ba were fene be anye ina fo samba fla ani mugani kili wilika jom min kera ka dankar like ko sabluna o jubora tabulu mununa ani Donald Trump kan namara la benu jima sinin kala taw temeni sinfe